kuba ibe ndisaphila namhlanje ndizokwazi ukungqina oba umzukulwana wam simfaka ngoko
ebukhosini. La indlela zimbini ta kwangethuba nceda ukhethe yakho ujonge iindaba zethu xakene neyakho ndandizashuwa ngophatha ipen apho ndikhoyo ndishiyimam ndikushiya unati uba uvanganto yilakhi ndikula era yongaqhelwa yeutasuks ibhure cool bar umthunzi unganyelwa ibheki ijin zingayekwa nto zobawo sibambisane inxeba lendoda lingahlekwa inyama enkomi kingaphekwa mani moya omdaka usezophela amathuba sezovela ilathi yasendlini izogela nabantu akwethu sizomena apho nomdade bazogela ngexhosa repho omnye komnye kavula umlomo kuncomi mnandi ngesithetha ntonye se ndimnandi kule weyita mnanandanga kudala zaphoswe egadini senditshilo ndiyirhumba yokuqala eleke bexhuma ndibathi thela kuleni level bangancama mna ndirhumba yokuqala ixesha banolibona banolibona bayaxoka mangelama and then baphume begilana thatha intshinga manje ndiphume isikanje ndibashiye benyolana mna Polo was colon, top of the range of chini mnandi inkosi nqenqele go fast my deck is getting it that is skip ne me dispelele na badness MCs rap undancanca kwingono and if bangacisha mna apho kubo yini ibono bani thana gqitha I beef bara mafuya ngane nkomo mna ziqoqalisa apha ngomrapper nimbeke etafileni one poison erongo yayifakela uive apileni ndinesipiliyoni sojika imedi ndiyenza imoto ndikhwele esteringini emva kocansi ithi ndiyidriver crazy wenza kanjani tastooks yangathi irap ilula fika ikraka ndifaka ubisi ndenza iamarula ngqinamagqale yam istraight mtshana inidirula fika ngokugadla njengewanya besele ndiyadlula qandlala isidwado ndiqala umanya besele ndiyaqula sapholo bhili nkalo ivala besele ndiyayivula sapholo bhili nkalo ivala besele ndiyayivula all in one hlala ngobuza uba ndihamba nabani banye babuza iramza zibhalwa mbani ndabazifani nam yako wakhumsha uayifani na fike kwashushu ayibo hayini nani aspeed bus ukufaka entolongweni sishisa sikhupha umkhuvu nkolombeni le ngoma indivuse ndisemathongweni kondingundaba mlonyeni bebelindele entoni empongweni ngamazi ndibathunuka esilondeni